abandi baragiye o urasigara wahaye ikimana gubu kiriho iyo mana ishimwe ikiturize amashimwe dufite ni menshi muri twe ninde wakana kubera n'ibihamya twe dufite imitima iranyuzwe uri Mana ihambaye nubwo abakuvuga baba bake twebwe tuza guhamya urera ninde wakana kubera n'ibihamya twe dufite imitima iranyuzwe uri Mana ihambaye nubwo abakuvuga baba bake twebwe tuza guhamya urera. Mbega ibihe bigoye birimo kuma mu rugo kureka ingendo no kwirinda kwambara agapfukamunwa bisaba imbaraga z'umurengera natwe korari tutaryanze uwakwiringiye wamuhaye ubushobozi abicamo yemye ababaraga warakanze Mana umaruko bamurinje umba gushikama n'intege nke nari mfite wampaye imbaraga utakuvuga yabarinde murengezi aha ababaraga warakanze Mana umaruko bamurinje gushikama n'intege nke nari mfite wampaye imbaraga utakuvuga yabarinde murengezi
Zamura, ishwe, urangurure,
kubwira uwiteka imana barakuze kuko uyu mwazamura zamura ijwi urangurure kubwira uwiteka imana barakuze kuko uyu mwaka 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 kubwira uwiteka imana barakuze kuko uyu mwaka.